Juara Pora Buna Go Load Easy Ray to the Sea DXC.
Hey you Get up for sure that one level set to buy what we missed. Keep calling hello
Sura hisi kama na bebani Enjo eko futika kwenye ramani Hello
Get up for sure that one level set to buy what we missed. Keep calling hello
Picture
me rolling, still keep calling me. Mdo wangu kaburi rilu la 6 feet under me. Sifanani na you, favorite msika pisa. Nikandika verse moja kiisha. Naifunga kwa sala kisha. Ujua wame ujua wame kusha. Majipu ni kwenye speaker. Sababi mani yangu ni muamini safi mbele altari ya kanisa. Favorite artist for my rapper, favorite artist for my MC, I can see that. So don't test me, I'm a city finest. Believe that, meze zipanch, hello, here I toshi. Bado tunetachi supporti, wana ukopi na kubani sidini. Wangapi wanaenda dukani, wangapi na baki na matu za lendo kwa wapi. Hello, hello.
Get up for sure that all my levels yet to buy wapi, me still keep calling hello. Get up for sure that all my levels yet to buy wapi, me still keep calling hello.
This is our time to shine when you hit game. My haters water to the left. This is our time to shine when you hit game. My haters water to the left.
Yeah. Haters wa chuki, my MCs wa siki, my MCs wa siki, nando my haters wa chuki. Who else is sticky? Left is how I'm picky, but I'll stop too quick. I wear zoom sticky, the stars sana na sticky. Na how to pick them body, sababu ya una picky, but on a little sicko. When you gunfight, wanna kiss you.
Hello.
Sio rahisi kama mnavyodhani kwenye fani kutoboa kiulaini. Hello.
Tick tock, click clock. It's a rap. Ni machizi kama wawili wanasababisha kuna dark. Wanasababisha hivi kavu. Ramani sumeki kwenye show wapaendeki. Watu wajupa kucheki wanaweka watu kwenye makapu. It's a rap. Usige kila unachoona. Mengine yashe kwenye kona. Nimekuona haujaniona acha hautopona. Wameenda warudi wanakuja hawaji. Wapo wapambishaji ambao tupa kwenye maji. Wapo marapo waimbaji ambao kwedo na vipaji. Wapo wadandiaji, walaji na majaji. Wasanii chupa mbaya sio tak tena ni bajaji. Tatizo liko wapi, utangazaji, usambazaji. Ili tatizo ni sugu na mkimbiza hata sugu.
Hey yo. Get up for sure that all my levels yet to buy what we missed. Still keep calling hello.
So rahisi kama unavyodhani Enjo eko futika kwenye ramani.
Get up for sure that all my levels yet to buy what we missed. Still keep calling hello.
So rahisi kama unavyodhani Enjo eko futika kwenye ramani.
Heshima iwepo naendele kuwepo. La sipo tutawapoteza kama upepo. Watu kaa hawa AB naona ni mapungu wangi. Ukitakuwa kaflani, angalia mabaya yake. Alokuwa kifanya na mazuri. Mi sio kiburi, ila na jeuri. Nafanyia kazi, ukinipa ushauri. Nachotafuta ni pesa, sio mashuhuri. Hey mistari, ina kipimo cha mkuu wa uhariri. Buru bila mimi ni sawa na gari bila matairi. Tuna manga ukigairi. Kinachonipeleka race ni haya maisha. Jela zimetengenezwa kwa ajili ya watu. Na kifo ni kwa ajili yetu. Mbele ya haki na ikifika uruki. Sio ni cha kunitisha ndo maana siogopi. Siongopi usauni do or die. Umechengua kichwa ichi mwenye utafry. Tukiingiza pusha arosto kusha. Wako hai, tuna keep it gesta, mitai kinai. Hai, mitai kinai.
Wada, so you better. 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 So you better.
So you better. So you better. So you better. So you better. So you better. So you better. nothing here.